What you see, only one in Umba. Billy, I am strong. Mr. Chana, see where it will yumba. And when no one go pole pole, so that the shit a man up a quenda. Yeah, you go bad, I'm gonna fall in. Ila, I'm gonna jacushina. I jam a jaribu, ya hoi jangwa. See you go, be minga mia. Mana na joa na popenda. Doto yangu itatimia. And I still stand strong. Baka noto zangu zitimia.
Chozi jasho ya tatoka, nitajizu ya kudondoka. Nia yangu hetotoka, hata siku nikichoka. Acha majaribu ya wejangwa, siyaogopi migamia. Mana najua napokwenda, na ndoto yangu itatimia.
Nasimama,
hey,
imara.
Msichana na jeshimu,
nasimama, imara.
Na utunza utu wangu,
nasimama.
Yo, hey, mindo picha kamili. Mini ile picha kuyamini. Picha msichana kipigana neza kuwa nini. Anakuwa kama mimi. Mindo yule nilotoka A-City chochote sina. Leo Tanzania inanijua na jina. Icon kabisa, binti mwenye future. Bright as ever, napigana kilo kicha kuandika historia. I was here. Nilipita, sotu nilipita. Nimepata kile nachotaka. Na unaweza pata kile unachotaka. I have a dream. Bigger than Martin Luther King. Na amini kwa kwa queen. Kwa pamoja tuwe team ya ushindi.
Anajitambua, anajiamini, ana ndoto kubwa. Dadahood, msichana initiate, nasimama imara. Hey, msichana onyesha uwezo wako.
Msichana mwenye ndoto ni moto.
Imara tu.